Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Yeah.
Don't worry, it's for paying professional.
They are more paid.
Let's get a woman to our store. You know what it is when the air is. We the team T O
S E on the one. Shambaso, na likwete fe kamane wizard. Yelo wacha patumba no wizard. Nimi satana la mekela mushandi chipova tintaluka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uvi.
Na papa, shidi bwana ndekera kosi.
Yeah yeah.
Devondeka, tureshani wabile lo mwasomba neka. Kwesho lesha na pashilingile ule fafende cheka. Chila ntuala kufintu vya masambi. Limo shila pita muwa nandi. Fandu kukapye wonsa understandi. Fintu chichita fiwa crazy nga dandi. Ni madabu wakambili. Fintu vimo ni bezamo kabili. Elo chini tenga monga cheni family. Depo get out, Jesus kamini.
Nali kwetu feka mane wino. Lelo wache fatumba no wino. Limi satana la mekela mushanji chupova tintaruka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwana uvi.
Na papa, shidi devo ndekera kosi.
Yeah yeah.
Duwa mashima uvi.
Chapa.
Merigia bofyo ishi ila pandanshi. Ino ni 2020 na manoshi. Ali njika te kwa tina wanangu. Ntuwa mashi ya malo iwe ntaruka. Shidi devo ndekera kosi.
Na papa.
Yeah yeah. Satana ndekera kosi.
Yeah.
Don't worry, it's for Pele professional.
Yeah.
Free legs pandemic.
Cast beats on the 1-2s.
DJ Toy. DJ Lupus. Micro Free Legs. They are more gang.
ZambianMusicSite.com.